زعلم اكسي gambandino nze nkwataka obukwasi ku kijanjaalo n'enjoyo okukirya kakibe mu kinyanga kimera nkisimayo nesimbawo biliŋŋanya koze lelo kuzinaga nkima twesimye fa baba z'emikira kubye mu maaso bankubye ku bina sekise oba olina ogufiiringa gwe lelo siina mujozi kyokka ntekeddwa okusamba maaki wamale fali ninawo pulaani bakuwa bilinga endako kuwakyebiri kankube enkalu lelo nde kankube enkalu je kankube enkalu mpulira mbulamu ebbugumu lefali kankube enkalu lelo nde kankube enkalu je kankube enkalu mpulira mbulamu ebbugumu maama buwomi bwa sumbusa bumisinga kyobulaba mbukuta bwasumbusa bumisinga nze kyenva nfeesa boy buwomi bwasumbusa bumisinga kyobulaba nfeesa butubukusa kobe pasta owa pulofeesa bebi tota nze siri bawunsa omubiri gumanyi bwe bagukwata siri muzadde era simanyi nakuyonsa naye kakasa manya te bwe bayonka mpakusumbusa kyenkusaba kyokka mpereko notuzimpuliramu kunyonta jampolampola temuli byakupapa tuba tukutameba obusobola wegaala bebe kidiba tenze njagala kigogola ensulo zonna nina okuzigula onsanyusiza ogayiye nga kiyira wulira obulamu mu ddubi lyekidiba abali bakugoba wabaleka eriwala gwa kulembera era gweyeddako amanyi manji mu kiwato nonya solushoni yagatoolako olina ekinonde somusekuzo ebinyeba byompiya njala mbiraga akaliro kankube enkalu lelo nde kankube enkalu je kankube enkalu mpulira mbulamu ebbugumu lefali kankube enkalu lelo nde kankube enkalu kankube enkalu mpulira mbulamu ebbugumu maama Dylem X ne kamofya boy